wanna nita bad man, tena handsome boy, big boss, bad man voice. Na kama pesa natafuta sizi kosi, awe, usilete mikosi, awe, shakuwa mdosi. Bada dele siyo tu Jumamosi, tukipata tukikosa tunapost, awe, usilete mikosi.
Tukisha lewa, matusha uriki, tumefata pombe.
Yangu duniani, ebu wacha mabebebe. Kijabili siulizi beigani, misinaga mabebebe. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto.
Tukisha leo.